Lagos,
London, London.
Hinya madem magushodo amevai, dulugu tu shungu shodo mfine. Penda kobi beto kilewesha side, kako na basi na idai. Dulugu tu shungu na dai sai, nitume fair ndio kule yo ni fair. Dulugu tu shungu shodo tycoon, bulugulu kinache tunatesa sai.
When I wiggle wiggle you are full of vibe, I hit like a hammer, I'm a full of vibe. Them say I'm a killer killer, never kill enough. Don't get now down the earth, you make me pick a knife. Forever will we care that this a knock in a decade. Together we sit down on a liquor we sipping. Forever will we care that this a knock in a decade. Together we sit down on a liquor we sipping.
Inya madem magushodo amevai, dulugu tu shungu shodo mfine. Penda kobi beto kilewesha side, kako na basi na idai. Dulugu tu shungu na dai sai, nitume fair ndio kule yo ni fair. Dulugu tu shungu shodo tycoon, bulugulu kinache tunatesa sai.
Inya kushoto wangu wamevai, wale madem freaky, wale madem shy. Wale beha tufiki, wale udai sai. Wale udai peace na wale udai bye. Wale ukuja na nduthi, wale ukuja na ndai. Wengine ukuja ndede, wengine wadungetai. Na kaa dai uji, basi apewe chai. Madem wenye umada, machali wana dai. Wana feel wako high, banjo nipa uhai. Guy na dai kusepa, na dai kusema bye. Melanin popping, nywele amedai. Light skin uwa kuki akisell nitabai.
Hini ya madem magushodo amevai, dulugu tu shungu shodo mfine. Penda kobi beto kilewesha side, kako na basi na idai. Dulugu tu shungu na dai sai, nitume fair ndio kule yo ni fair. Dulugu tu shungu shodo tycoon, bulugulu kinache tunatesa sai.
Dem shash nula yeng when the chain dem nyarun sai chi kujidai endo main. Sumi for madam indo nilinyonga pienga. Misiezi date any day ka iko kwa kalenda. Ndani atoje neza fika tomorrow. Nko maganji nime change flow ni nyingi ni boro. Mbogi kodo onjo haina kompeko solo. Before useme hai lazima washe kikoro. Dulugu tu cheligiki anasuluguru muta. Dulugu tu filige na pala ganjuta. Shita pan shooter wakwako asha kutwa. Mbuzi rende sute saleo kesho.
Hini ya madem magushodo amevai, dulugu tu shungu shodo mfine. Penda kobi beto kilewesha side, kako na basi na idai. Dulugu tu shungu na dai sai, nitume fair ndio kule yo ni fair. Dulugu tu shungu shodo tycoon, bulugulu kinache tunatesa sai.
Records.